asubuhi imefika, nimekauki, naomba niongee nawe. Na hii safari sitofika, nimepungukiwa, natamani nitembee nawe. Matamanio yangu nifanye yote ila nisikukose, nikiwa mnyonge ninatamani wewe unikokote.
Naelekeza mbele, ninatamani wewe uliondoe, maana tegemeo langu ni wewe. Baba yangu mimi nitakusubiri,
usipoenda nikaenda.
Ukiniacha nitaangamia,
usipoenda nika